ile awalum sukabru fiobe bolombe a tawansi halaji fu an ngabe fiode e mabbe non dum wori lelidi malindi kanko lalla diko o debbo pio balon o holiti wido o do golle o mo yiddum sanne o mo fiele gubal AS Real do pomo ko do tawedi wi di yimbe an jalamo fu mo jukiti golle makko
o debbi c'était pas
fuddade mudun wana hunne ko yafino sabi jimar ko hemmudun ana jeyra kam be wi akan wi gollal debbo wala firre balon du worbe tan han wadde fele galle amen yimbe kewbe jaati sutti kam mi acca dum ga mimi jabay
mais on a pas le choix
nyalo mo hande hakila jama dan wondi e waylitade non kanko noddete Issa Kolon Kulbali lamir ekintino rewbe leleedi ndo hollitiri wiide
vous savez que dans notre
on fama jati wile nesu meden biddo deb watti fuso watti kadule wi ya fiya balon yimbe yoga be mira hono jomma wala golla le galle mu en sabi le nesu meden kale fiya tawa meden dum wana hunde ko debbo hani wadde ganyulma hande ko he mudun ana wonde e majjude hannen bi debbo jati fiyo balon ana wahibda hunde e mudun nafitiro
latude ngo warnde dum wonde ya de yeso jati do bomo ko do ko heewi suka roobe an gonti latude ngoware
c'est amusant parce que
no hono ko wetin takan sanne ceggal mudun sum waddun caldan fu firsoton mimine mila surba be fiobe bolombe be haani faabe hanne sanne min jati sum hebi lawol mudun min natton pio balon watti god jati fuddi gendum mi tawi nafa an hen sanne mimine yidi jati pire balon nyalade warande minde do jati natar pio balon mawdo
tawedi wiidi dum wondi hebude sembe fu jamande hakkilaji mudan fecci woɓe kolliti wiide fiigol ballon rewɓe ana hani hokkede sembe woɓɓe du kollitiwde rewɓele ɓe kana fiide ballon
mimine wawi haalde hannden wi fiirde ballon lewɓe ana huncina hoore sabi yimɓe ko heewi hannden ana jangine golleji muɗum le fédération malien de foot watti joni jaati fédération malien de foot ana hokka worɓe kan en rewɓe fuu sagum en heɓno fiirta ballon ga ene andi le leɗe meɗen ɗo rewɓe ko heewi koyɗe muɗum yiyatan le pirde ballon gaɗɗo e tawede fuu fédération fiyamɓe ballon leydi mali ana wondi fi dabariji fu ñala rewɓen koyɗe muɗum ana watta le pirde ballon ɗen
mali farkolu ñana je a ñetowo ɓe siga sabati cugam na
suka debbo kañe e suka gorko fu farde mabɓe hayade a tawan sembeji mabɓe ɗi yo gotun ko nayri bangal fiide ballon ka ɗum e tawede fu andanɓe kabar ɗiɗo golleji kolliti so ɓami faɓe kayiki rewɓele ɓe kañe worɓele ɓe fu killi fama a tawan sembeji mabɓe ana certi non kanko noddete Ousmane Guindo o hollitiri wiide
le garçon et fille
sukaɓe worɓe ka e surbaɓe fu ana jogui ande wot e pirde ballon guiddiɓe sukaɓe ɓe fuɓe en ekkintine kulle yogaji ga so ari fa ɓiɓɓe rewɓen fuɗɗike natade surbaɓe kulle jogaji an toon ɓe wawa wadde ɗum le on watti ekkintomeɓɓe jaati ana andi ɗi kulleji on watti o sattinta harocalɗe mebbe sanne soni wala ɗum so yetti yottande wala fu ko sendata rewɓe e worɓe e pirɗe ballon
fiigol ballon rewɓe ɗum wawa yaade caggal balligu fédération malien huminiɓe kabaru ballon non kanko laamiɗo kabar ɗiɗo golleji ekkintinoɓo rewɓe o hollitiri wiide
le walle kaf kañ le walle fifa dabiriji mawɗo ana wonde e feede hannden yalla pirɗe ballon rewɓe ana huncina hoore mais fii dabiri jaati suɓde yimɓe jogaɓe ko warta jangina rewɓeɓen le pirɗe ballon ñalaɗe warande ɓeydu natton saabe jangude surbaɓe yogaɓe kasine
fiigol ballon rewɓe le leydi mal ndi ɗum wonde e yarde yesso andanɓe kabaru birki sembe ɗiɗo kolliti wiide le ko warta ko ɗum wawi heɓude sembe fa rewɓele mali koɓɓe laato inde andite en